Ekitongole ky'amasannyalaze ekya UEDC kitegeezezza nti kikola butaweera okutereeza ensobi eziyinza okubeera nga zizivaako okutaatagana kw'amasannyalaze mu bitundu eby'enjawulo. Omwogezi wa UEDC Junan Kiza ategeezezza nti bakimanyi bulungi amasannyalaze mu bitundu bingi geetaaga okutereezebwa, ekibaviiriddeko okuwaayo olunaku lwaleero lwonna okubaako bye batereeza mu bitundu eby'enjawulo. Okusinziira ku Kiza, abakugu ba UEDC lwaleero baluwaddeyo okutereeza ekifo we bakolereza amasannyalaze, era kino kiyambeko amasannyalaze okutereera obulungi mu bitundu by'e Matugga, Kawanda, Jokolera, Watindo, Kavule, Galamba, Busacha, Gombe n'awalala. Bitundu ebirala kuliko Bombo, Kakerenge, Kitanda, Kibungo, Kiwenda, Busika, Vumba, Zirowe, Bamunanika, Kalule, Wobulenzi, Ndejje n'ebitundu by'e Luweero, Nakasongola n'emijeera. Kiza agambye amasannyalaze gajjiddwako mu bitundu bino okusobozesa enteekateeka y'okugatereeza okukolebwa obulungi era nga gajja kuddako ku 11 ez'akawungeezi. Ekitongole kisabye bakasituma baakyo bonna abakoseddwa okwewala okussaako ebyuma ebikozesa amasannyalaze okutuusa nga gateredde bulungi.